ngeze mu bihe bikomeye byaluwe ibihe bishishana by'imperuka aho Satani agiye kwicisha abana b'Imana bafite guhamya nk'uko umwami wabo bizaba biteye ubwoba mu bihe biri imbere ubwo abana b'Imana bazaba barimbukaga ariko nshuti yanjye dutera ubwoba n'ibyo uwasize Satani azaba turi imbere bizaba biteye ubwoba mu bihe biri imbere ubwo abana b'Imana bazaba barimbukaga ariko nshuti yanjye dutera ubwoba n'ibyo uwasize Satani azaba turi imbere Nasezerano bagiranye na Yesu bazakurikira abana b'Imana kwihisha basubire inyuma babagambanire bizaba biteye ubwoba mu bihe biri imbere ubwo abana b'Imana bazaba barimbukaga ariko nshuti yanjye dutera ubwoba n'ibyo uwatsinze Satani azaba turi imbere bizaba biteye ubwoba mu bihe biri imbere ubwo abana b'Imana bazaba barimbukaga ariko nshuti yanjye dutera ubwoba n'ibyo uwatsinze Satani azaba turi imbere Sizanga koga tiko bazabona kwari bo bateja kaka bazatora yo musiri sawo kutwica Yesu na watora nyu wakudukiza bizaba biteye ubwoba mu bihe biri imbere ubwo abana b'Imana bazaba barimbukaga ariko nshuti yanjye ubwoba n'ibyo uwatsinze Satani azaba turi imbere bizaba biteye ubwoba mu bihe biri imbere ubwo abana b'Imana bazaba barimbukaga ariko nshuti yanjye dutera ubwoba n'ibyo uwatsinze Satani azaba turi imbere
uwatsinze Satani azaba turi imbere
Satana zaba turi imbere bizaba biteye ubwoba.